keys, leave keys.
Pombe zishuke apo kwa chini na usombe ushike baby uikute ipo mwezini. We dada unapofungua mlango wa mbele, akikisha nyuma umefungwa, inaga macho ionage mbele, unaweza ikuta igunga. Ukaikuta igunga uko,
usiseme hivyo.
Yani imeteleza digunga uko. Ukaikuta igunga uko. Ola la la eh. Asa twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe, ikwe pe. Twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe.
Oya kama una bana.
Aya twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe. Twende sasa ikwe peshe, ikwe pe.
Club all night, many things I don't try. I'm a boy, don't hide. Gas me up, no time, no time. Oh, I'm trending, I don't know why. Oh, I don't need some kusa. I don't stop on my own money, come. Only some kusa. If you get in my check, money, boom. But give me shawty low, give me ballet, no. How I get, I don't know. Life is yellow, you don't know tomorrow. Extraordinary things I'm doing. Ordinary things don't remove me again. Extraordinary things I'm doing. Ordinary things don't remove me again. Again, no, no.
We dada unapofungua mlango wa mbele, akikisha nyuma umefungwa, inaga macho ionage mbele, unaweza ikuta igunga. Ukaikuta igunga uko.
Usiseme hivyo.
Yani imeteleza digunga uko. Ukaikuta igunga uko. Ola la la eh. Asa twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe, ikwe pe. Twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe.
Oya kama una bana.
Aya twende ikwe peshe, ikwe pe, ikwe peshe. Twende sasa ikwe peshe, ikwe pe.
From madnaja.com.